Okutandika n'amawulire ag'ennaku abatuuze b'omu wakali ga B ekisangibwa mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala bakeeredde mu ntiisa oluvannyuma lw'abaagalana okufuna obutakkaanya omukyala afumisa ebbe ekiso ekimutiddewo. Okusinziira ku batuuze Kakinda Mayiko kakati omugenzi abadde akomyewo ewaka kyokka agenze okutuuka asanze mukyala w'e Nantongo Adija ali mu nnyumba n'omusiguze era ekidiridde omukyala ono kwe kusoga bbe ebiso ebimujjiddewo mu bulamu bw'ensi. Omusasi waffe Yudaya Namyalo katuwa ebisingawo.
Tuuze bali wano bagamba nti embeera eno ewakoze obi naddala abasajja basaba gavumenti bafuneeko emmeeza webatwala ensonga zaabwe kuba abakyala bayikiriza okubayisa omubi. Omulambo gwa Kakinda gwo gwatwaliddwa mu ddwaliro ate ne Nantongo naye ali ku poliisi yennateete okunoonyeza kukyagenda mu maaso. Tegeregese nti omukyala ono agambibwa okutta bbaawe ye Nantongo Hadija. Tuli wanabafamire n'abatuuze balina kye boogera ku nsonga
eno. Esango kya muzisita tufunyemu ekyakango kya muganda waffe Kakinda Mayiko wano wakali ga B omukyala oba omwagalo waawe amufunisa ebiso olw'okusangamu omusiguze gwe twadde tutamanyi mu kitundu okkonko n'ennyumba nga mumusiguze munne. Musiguze munne yayiseemu n'afumita n'adduka omukazi n'akwata ekiso n'afumita ebiso bibiri n'adduka kitegeeza tabamanyi Museveni atuwa woofiisi naffe yaffe abasajja engeri gye tuddukirwamu muki mu woofiisi atukole woofiisi ngaffe abasajja tubikola kiwa bakazi basoba tukube entimu batuyigga jaffe abasajja
katelo chen kato defense w'ekitundu kino nakubiddwa essimu ekiro ngaade ssaawa musanvu gwennyini ogw'ekiro ogenda okulaba omwami nga mutuufu ayagudde dda wansi nga mufu
kiya senvuma ekyennaku ekiriwo kati nti mukwano gwaffe oba muganda waffe afudde mu bintu era bwe bityo nti omukyala akutta akambe n'amufumita naye bannange kikyo tuga gavumenti omulanga namwe abakulu abagala mu ziwoofiisi gye basizza okuloopa mukyala tusekerera omukyala yankubye oluyi n'oseka omukyala nnyina emmere waka n'oseka kati munnaku afudde mu bwe bityo ono yali semusiguze kati omusiguze tekaleko nina omukazi mu nnyumba batte omusajja gavumenti tusaba otuyambe
embeera bwetyo beeri abatuuze basaba kiyongo bero wabula basaba abapoliisi omukyalo n'akwatibweko mu ngeri enjawulo olwabutendere ddi wane wakali gaddi mu ggombolola y'e Lubaga.